Ni Bahati King wa East, role model wa West, na hata nisipotoa ngoma I'm head of the rest. Nisikizeni nyini wakidi, cheki mkolosi kwa throne, cost ya home. Sa mnatafuta foster homes, congratulations. Bado mna post Malone, sakoni ya makonyak, bado mna toss macrome. Kaa chini Denzel, mini god kwa zone. Under surveillance, vile na ghost ma drone. Usirorose madhare, nitakuhost kwa chum. Maurugwash, nikana kulanga ghost na kuon. Mini mbed, niite Michael Jackson. Na dready body unit, na waosha bila Carson na Besson. Na hii ni war, so na perform kaje. Nini mawid na mapula, so lazima masoli ya pedi. Buru boys, indoors mta remain. Zimen hizo nduthi, mta have ku remain. Hamwezi fikia, hizi tracks tu ni train. Hii ni will na wisdom, nili have ku regain. Mola ananionea kesho, urejesho. Wana hate, wana nionea wivu. Wana nichomea, wana ngojia majivu. Nime wadis, jona ngojia majivu. Kwendeni uko mwachizo pifu za kijinga jinga, za kisenge senge, za kibladi